We are daughters of our Heavenly Father.
Chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do. Seem to call you by name. Be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen
again, my dear young sisters.
Lisusu balinga mi bilenge basi ata komika katano esili kozala na mokili ninge oyo bozali kokutana na yango lelo ezali pona mikolo oyo. Pona kozala mpe kotika la peto esengeli otelema na bozaliseni ya bonzambe mpe kofandisa nzela ya makanisi mpe misala oyo etongami na bopeto. Na bondeli na motema na ngai mobimba ete kondima na bino ekola ete ozali mwana ya Nzambe ya bolingo. Bino balingami bilenge basi bosili kopona malamu sikoyo esengeli botonga nzela ya bolamu oyo ekosimba bino na nzela eye bomoi na bino mobimba. Bandeko basi, potia miso na molimo, awa bomo inabino ya mikolo nyonso, bozali kotonga eloko ya kitoko mpe lesalisi, bozali kaka kubongisa mokili nzinga nzinga nabino te kasi kati nabino pe lokola. Makambo ya mike oyo bozali kosala lelo ekobonga nisama mapamboli kitoko lobi. Eko ki elenge mwasi moko ya malamu kubongisa mokili. Eyano ezali, mabondeli kotanga makomi botosi ya mokolo na mokolo mpe kosalisa basusu awa bozali kosala makambo oyo boko pusana pene pene na mobikisi mpe boko koma moke moke lokola ye.
My young friends,
baninga ngai bilenge bozala makasi boyebi malamu na mabe ata libomba mimoko te ata kitoko na miso ekoki kobongola yango soki baye babengami baninga na yo bazali kotinda bino bosala maye oyebi ete ezali mabe zala oyo akopona kosala malamu ata kozala yo moko.
We believe as we come to accept and act.
Zali kondima ete tangu tozali kondima to kozwa makasi ya kokolisa maboti na biso pe kobomba malako ya seko pe tozwa mapamboli oyo nzambe ya pomoli biso.